Enggak, masih madala. Kuvu madi. Mubila online. But ninda na we but mama nothing.
Sichagenda mama uledi. Sigala waka ne my baby. Achari baby nanga kwatanga baby. We still practicing red speeding. Na wenjogere da see na feeding. Nafuka engineer I'm hold reading. Rati beating. Ne massaging. Via the rigging. Chicken handing. Katate, bo big gun. Katate, small wallet. Katate, big bag. Katate, mo video mo jacket. Ochi ina mo wazibu. Olina mo wazibu. Ngato chala vika. Wafuna mwe wazibu. If broke was a person, I must have mind fair be the person. The fake bossa mash are the ones that come and gunga bawe demo. You can't tell me nothing. Katate, zendi big dog. Zuko kane hit song. Zuko kane big vibes. Kuna mwezi mwana ngate gugwa. Okwata mwesa wanga moni mwona magwa. Ante chido mwana chivela te chigwa. Bitwala baba imiri dekati bagwa. Oh, vibes not a crime. Natoli na maja, take your time. Sigari waka, bakulave konsula. Ziku unye kensiri, ziku lumeko. Ochi ina mwobo zibu. Oli ina mwobo zibu. Ngato chala vika. Wafuna mwebe zibu. Used to post like daily. Ku breakfasting on your Baileys. Atakula baya kugaya. Katidula. Mawanya wanyevi wala. The party must be party. Drink your drink, toko ze bageti. Young one dan fit tulina limiti. Piembe we yanga wea. Oya galanko wisdom bonda, how are you? Kale, how are you? Katibwa silo metafu nembulo atulo. Sibulo atulo. Oh, vibes not a crime. Natoli na maja, take your time. Sigari waka, bakulave konsula. Ziku unye kensiri, ziku lumeko. Ochi ina mwobo zibu. Molina mwobo zibu. Ngato chala vika. Wafuna mwebi zibu. Oba molina mwe bisibo. Hey, you no longer reply.
Never ne achin kati. Level.